sifu ile mbaya. Kitandani hodari meie kwangu alimbaya. Umodani judoka bali ulingondo unabana. Fika mpaka chumbani sebule ni mambo ya oya. Wewe ndo mkulima wa kwangu mie, shika jembe upalilie, tupa mbegu ujipandie. Nishafunua jungu jipakulie, kama maji jimiminie, ujichumvi jikadirie. Mbegu taniua, mbegu taniua, mina shindwa kulala nataka nipate juisi ya mua. Mbegu taniua, mbegu taniua, mina shindwa kulala nataka nipate juisi ya mua.
Tekenya stata, 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 gusaka stata, 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 tekenya stata, 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 gusaka stata, 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 stata.
Ukiona rafiki unadumuwe, basi ujue moja naumia. Mungu hawezi kuleta mtihani bila majibu tena yoani. Kazana niondoe ngalawa, kazana niondoe ngalawa, ule upo upo, ule upo upo. Kazana niondoe ngalawa, kazana niondoe ngalawa, ule upo upo, ule upo upo. Mbegu taniua, mbegu taniua, mina shindwa kulala nataka nipate juisi ya mua. Mbegu taniua, mbegu taniua, mina shindwa kulala nataka nipate juisi ya mua.
Tekenya stata, 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 gusaka stata, 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 tekenya stata, stata.